East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
You can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Lots of me chains on your waist. You better than my ex. I got the room party, you can be my guest.
Ghetto Superstars Entertainment.
Do you like it when I whine it? You wanna pull up right behind it? Feel the wave coming right in. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Don't get too close. I can tell you all love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, hips tick tock. I'm done. You're gonna miss me, yeah. What you want? Baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby. Oh, baby. Show my king, baby. Oh, baby.
Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
It's new Alamein on the track.
Secreto di amori. Na vioni pambaga comor. Na pandisha na mori. Limefura na mpaga rungu tamu na mkole bila majima zito deki naendele akipapasa nyundo mina gongelea ea kinoma noma kinoma iye kinoma noma kinoma iye kinoma noma kinoma iye
¡Gracias! Ndivyo unavyonita kwamba mimi ndo baba yoyo.
Yani bongela toto, linaleta vanga kila chocho. Yani kisanga moto, linaleta vanga kila chocho.
Wanja tame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wame ya kusea. Wame kuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, pigia bao. Haya. Sisi sosa, size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo mevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mugu vizuri ulizia na nitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie jishike yachie. Wazangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma kume. Shika kamata sukuma kume. Shika kamata sukuma kume. Shika kamata sukuma kume. Shika kamata shika sukuma kume. Shika kamata shika sukuma kume.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kapka chumba cha usikiri. Wanashamba baisikiri vipi shiri. Kiwanja akiwesi ugupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijujua panyo katafute pango. Delea endelea kushikia bango. Tukuvui nguo na vua majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka na pasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugoje simuliwe una machu ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, nishike, yachie. Wezangu na mie kachi.
Shika kamata sukuma kume. 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 Shika kamata sukuma kume.
Ghetto Superstars Entertainment.
Kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama.
Showtime, showtime, showtime.
Mama, yeah. Mama. Humu ndani hakuna kitu haina bei. Wepanda na maneno tukipanda bei. Asindo makontao tulipanga bei. Kipanga akili kali kama panga hey. Mboga ziko sita na kwanza ndo saa sita milioni sita kata. Komate tapenjo pakatwe pekesho. Ribata mapenzi ukatwe no more story. Mwamba ni mwamba tamba ringe shori. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. Fashion show, yeah, yeah, yeah. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. We us wanna ball, yeah, 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 yeah.
Aibu zina kato wekavi leo. Tonight amajini bandisha leo. Dani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama.
Nimeshapiga simu, zinaibuka leo. Kitanda pembejeo, utam tende leo. Upendo upende leo, mtatweta leo. Zikija mina kata, mtabeba leo. Si unajua king na king size. Watoto wapendi cook naishwa. Watoto wanapenda kufraishwa. Usaka na kuspendi ndo maisha.
Bebe kwenye kona, shuzi limenona. Mwili unatamani wendo puzi wa kuona. Nicheze kama Messi, mjuzi Maradona. Sichezi kwenye kesi, mjuzi wa kupona. Mjuzi mina bless. yes, wanaitika yes. Ndani ni watoto vimitungi kama gesi. Wakilipuka boom, washamaliza boom. Nachukua neka gambani nikamalize room.
Aibu zinakato weka video. Unaita majini panisha leo. Ndani masinema zima video. Haume kuzungushwa kama kumbeo. Ebo mama
gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple akanaga maku kanavi impo impo uko nyuma kichugu ati kako simple simple hakanaga maku kanavi impo impo uko nyuma kichugu iyo nguo kama naiona naiona watabu inavyoingia fundi kakosea kushona kushona hata kichwa kiwezi ingia
inabana
na na na
sema tena inabana
na na
inabana
na na na
wote inabana
na na
yeah inabana
chimianso mtemialwalisi nido wachi kwansa rembo kali nabigambo anjagazaru amerao
inabana tight nyo nyo
baby style yo kwa funyo
gana wana punch you got your love oh
no 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 out eh?
Put your body on me go down no
let me say eh? Let me say
yo tuzili nyes chili manjaro tiko fetu mere
DJ Bunduki
Koleza kama moto Unipepe, nisikia joto Love, bembeleza kama mtoto Unitete, kwenye choko choko Love
Papasa, papasa kwenye mwili wangu Fanya marikia, we ni king wangu Chezesha, chezesha, wendo kocha wangu
Denumba very cool Nivuruge, nivuruge Nikomeshe katika bed Komeshe, komeshe
oh, Baby, baby, ifuruge Ifuruge, ifuruge Ifuruge Ipe kitula inapenda Nikomeshe, nikomeshe Nikomeshe
Waone 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 Wanaona donge waone
Waone Waone
Menipanda Nganga zindisha manyanga Wakome wachafu wakanda Wapende vyenye Wasivo penda Kizai zai Sugar tea Aliko Aliko Sugar tea Nanda
Bonge la de La sepe nikikuno kicheza na shemu wako Papasa kila sepe Sogope kunshika niguse mimali yako
Nivuruge Nivuruge Nikomeshe katika bed Komeshe, komeshe
oh, Baby, baby, ifuruge Ifuruge, ifuruge Ifuruge Ipe kitula inapenda Nikomeshe, nikomeshe Nikomeshe
Waone Waone
Superstars
Entertainment.
Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudadade, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya, kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga,
mamo nalichesa sangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wataku
Kanyaga kanyaga
Yep, kitaku taku
Kanyaga kanyaga
Wajue zinamba chafu
Watu wanataka money So mikimu inakuposti
Kanyaga
Kunitumia mipicha pigo gani Eti basi den kuposti
Oh yeah
Hadi sarusi kuchanga changa
Kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
Kanyaga.
Sina godoro sina kitanda Eti kuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
Kama butila mugambo
Kanyaga.
Wafuruga mipango
Kanyaga.
Waze wa insta michambo
Eti baby ni unge bando
Kanyaga.
Uzushi
Kanyaga.
Mashemu fake
Kanyaga.
Nuksi
Kanyaga.
Kudadade
Kanyaga.
Mawifi
Kanyaga.
Paka ma ex
Kanyaga.
Mikosi
Kanyaga.
Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kamu nalicheza sangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wataku
DJ Batuki
Utetere nisha zuba Nipe mchele usinipe juya Matipele tuliza pupa Usiji ukani utetiri Chikichi na shovu nja kiti leo na kesha kilidoni Nitwange, nipepite, nisage, nichekichi, nikande, niunguke Kilima, nipatishe, kibi na mkui mkui Niwi nga pori pori Naringa ndori ndori Naringa chori chori Nicheki, nicheki, nicheki
DJ Banduki, the champion.
Hey boy, let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara Tanzania Huko kijijini Chitohori Hapa mujini nimezamia Ndoto zilikuwa kucheza boli Mara ghafla kwa mziki zikahamia My daddy I'm sorry Swara tano kupenda uliposiki Kama kanisi nikaanza kuimba Mungu sasumani nikakutana na simba Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba Atapendwa na nani makonde watana himba Nikajipa pimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji hey. Now I make my paper And I bless my family Pole walo nicheka Enzi na vaga kanambili Never, never, never Usikate tamama na mungu anakuona Never, never, never Usikate tamama angaika kila kona I remember mama told me, my boy Binadamu warawema Watakuchekiaga usoni Ukiwapa kisogo na kusema Usifadhi chuki moyoni Yalipe mabaya kwa mema Jifanyu kumbuki uyaoni Domandiko na vosema Nili mtanguliza mungu kwa swala Mraga fakaja mzungu sara ah, thank you, my baby. You love me, you support me. I love you too. Shout out to my nigga, yo, so mi pango. Ya bulanti chopa, I got love for you. Nyama mkaribu, dana mchachambo. Mwambia tunapita, so mi gonna do. Najwa maisha safari, mi bado stefika, got long way to go. Ila nayona fadhali, nkulala wakika na kula soka before. Debe kwazizi alimbagara tandika kimara na kariyako. Yeto na kibatari kiangazi masika jomfuwa yote vyako. Now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka cheka. Enzi na vaga kana mbili.
Tabasamu ucheshi na upole wake. Siamini kama yalikuwa ulaghai. Na yale mambo matamu, nikazama kwenye penzi lake. Kweli bado nampenda wala sikatai. She was my heart, my pain, my star, my vein. No, 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 no. Nilikole, siku wana say, oh no. Namkumbuka ila imebaki historia. Moyo wangu bado uko kwake, labda yatajirudia.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
namba yangu ile ile, nipigie.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
sema nikufate wapi, niambie.
Hello.
Tulingana la siju ya liponyoka. Gwanda na buti la kisoja. Nafsi na mioyo, akili na mongo. Naumia mazima nikimaza baby. So maradhi ya hospitala ya uko shavuka. Uchizi si uchizi ili mradi nimevurugwa. Nasema na nafsi hainelewi mengangana. Naambia moyo kumetoswa na pambana. Nimemsubiri atani misi na atarudi wapi. Huko lipo alo mwiba mpepe kibasi. Arudi akumbuke mapenzi ya si sound ilimpenda. Bado yupo na mimi kiroho hana pakwenda. So Romeo, na mtafta yule tuangu nimempoteza tangu. Unagaga moyo wangu. Yusi tatizo ni tatizo kama lwezi kutatuka. Lasivyo ni changamoto tumwisho wake tutaupata.
Hello,
simu nilipoteza la namba siku badili. So baby call me.
Hello,
mwenzako wangu wango kanme sumeo albadiri. So baby call me.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
namba yangu hile hile, nipigie.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
sema nikufate wapi, niambie.
Yo yo, this brown moves again is the love man. Can I'm Sasa and I watch him drive 254 with DJ.
Mengine ni akili za ujana. Penzi letu kalipigia tana tana. Sijui kisa nini mpaka uninunie. Hofu yangu usipate bwana. Kani acha nywele na wendo kitana. Nasubiri simu yako nipigia.
Hello, Bunduki.
Hello my love, my love. Who call me my love?
Ghetto Superstars Entertainment.
Wewe umenika, umenika kwa roho nafsi paka kili yangu. Wedada umenibamba. Oh galim, alafu tumetoka gambali. Sio ni dalili, kakukuumiza ukalia. Alafu darling, wezako na kupenda kweli. Fike wawili, sitaki mwingine kwa safari. Mezi letu lime take over. Mime kunywa nina hangover. Umege uka gari umekonga. Mezi letu lime take over. Mime kunywa nina hangover. Umege uka gari umekonga. Menishika kichwa menyunga.
Ila kelelelele, wana kelelelele. Kelele, wana kelele, lele. Oh, kelele, lele. Kando kando, awana gami pa. Kelele,
na sumu nikaijenga na huba. Baba baba niongeze, nipe vyote nikumbate, ama baba nipe yote wale wasi nikamate. Bezi letu lime take over, nimekunywa nina hangover, megeuka gari umengonga. Bezi letu lime take over, nimekunywa nina hangover, megeuka gari umengonga. Nani shika kichwa menyonga.
DJ Bunduki.
Wana nipata abu ya mafanya na lewe, mwede baba mtazi sino fata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe Bugan. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe Bugan.
Wana nipata abu ya kufanya na lewe, mwede baba mtazi sino fata wewe. Na iwe yango, na iwe yango, na iwe Bugan. Na iwe yango, na iwe
unyonge tai, alafu mfuko ni mambo mbaya. Awatudai hata wavujishi picha mbaya. Wakuite babu ndamo nite baby watu juku. Oh yeah, washike dabu washindo na walege. Una nistiri ya nyataki ni umbuke. Wawili tu chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pale mbapo mini na bugan. Ukiweza nichune kaka pale mbapo mini na bugan. Wani patabu ya kufanya na lewe, bada baba mtazi suno fata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Patabu ya kufanya nelewe, bada mama mzazi sinofata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe Bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe Bugan.
Tupo low key na tunakiss kwenye ndinga. Vile tunabola sema oh tunavimba. Kuku approach ilikuwa hot kana winda. Hadi nkawa na imba zile hadi kwa Novemba.
Yo Bugan limerudi kwao. Tupo na shida zetu wala sozo kwao. Hasma ni matiri ya kemo bao. Imesha fika posa bado tupikao.
Na hata iweje, hata iweje, mimi ni wako. Na hata iweje, hata iweje, itabaki kwako.
Kama ni Gucci, Dolce & Gabbana. Hata mi, naweza kupambana. Kama ni pesa, wanasaka ile sana.
Wani patabu ya kufanya na lewe, bada baba mtazi suno fata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
No, no, baby you be the one. Dani huneka solo, sura shepu, no namba nane. Nipende ni kupende hadi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane. Udoye mifeo, udoye mideo, mie udio. Menya madipao, menya madipao, mie udio. Oh baby lo 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 lo. Your love will make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go for lo lo lo. I go love you today, tomorrow ro ro. Oh baby, no, 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 no. Your love it gon' make me call, no, 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 no. Anywhere you day, I go for, no, no, no. I go love you today, tomorrow, ro, ro. Baby, gang, go, 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 go.
I go look you all day, I go look you all night. See them others come.
mtu mwendo wa jongo, taratibu kitembea, heli jojo la bongo. 24 takupepea, langu wa janua, majinta kumwagilia. Tuacheza kidedea, kidedea, mabuso mpaka tolala. Mikuwa kokoroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo. Yeah, yeah. Honey, tucheze rumba kidogo. Yeah.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo.
Hapa kikubwa ndoa, tunasubiri oa. Nimekuridhia nawe umeniridhia. Hao wagonga kokoto nyunde gonge vidole, acha waumie za horoho. Mwenye chokochoko na vijicho vya chongo, tuwafunkie vio. Mwana kazaro na vodi shongo ndoa, tazidisha mikopo waone na waboa. Oh yeah, mi kwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo. Yeah, yeah. Honey, tucheze rumba kidogo. Yeah.
Umenionyesha upendo, acha kinyongo sina. Ni mkufunzi wa mengi, wastahiki tuzo heshima. Kama mapenzi siafu, tuongozane minawe. Nikutunze kama sarafu, tusipotezane minawe. Leo unacheza rumba kwa mbwembwe, wanafiki ukae na vidonge. Siri za rumba ni kizombe, raha kupendwa nawe. Mi kwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze.
Yo, what's up people, it's your boy Christoph, aka Noleluya wa Boo Boo Usia.
S.H.I. R.K.O.
Champion DJ, DJ Boo.
Chekecha, uweka kwa chujio maneno yao. Mwambie umeshikwa umedata na mimio. Totosho, uwavunje mifupa tuakate vilinio. Waumero, nitakonda kini acha mbele za watu. Choka, jifiche mapenzi chini ya kiatu. Usipunguze ongeza, pakavu na teleza. Wepeke unani niongeze mchuzi wa pweza niwe. Baby, oh baby, baby, oh baby, baby, oh baby, ubavu wangu wa pembeni.
Choko choko,
baby, yeah.
Nakalaga choko choko,
kiri umemashine.
Choko choko,
onana.
Nakalaga choko choko,
tam 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 tam.
Choko choko,
uo.
Nasi hongi atabuku.
Aya, if ni maruani au masumbihani. Kupanda ga kichwani, vurugu tupu kitandani. Ogaga, toto show, rangi ya jogo. Mino shiza kichuya kwenye mechi, tukikutana lazima shinde go. Napenda ukipitisha ulimi kwenye sikio. Kipapasa kifuani na kupa vyeo. Babu Juma kicheza kwa kwaru weni kilio. Gavinyo leo mwili nakonda, kini acha mbele za watu. Choka, jifiche mapenzi chini ya kiatu. Usipunguze ongeza, pakavu na teleza. Wepeke unaniweza, ongeza mchuzi wa pweza niwe. Baby, oh baby, baby, oh baby, baby,
siongi hata buku.
Ya bunduki
sigara so chuki kawai re wanalana kama hawana wazazi hawa watoto na leo wamekutana na mvunja nazi kwa ukidaka peace si mafisi akisha tupande bilisi atuchagui pa kumwaga yani ni Roma na baba jada yani sha kama wadem na wazumzum na walenga kama sniper kimwaga sumtu anajua mindo tight saona shawaka waka na bado mapema na saka saka soni baby na unatuma sinema na taka taka na muwe na siku njema misha lewa nyaka nyaka
Tare kila kukicha
Sioni tena umenipa magongo nitembe niache kuchechema tujiepushe na waongo hawakosagi cha kusema ulinze nguzo chuma dongo benzi tuwezeke na mahema benzi langu la kisigua na kupata ratibu
na miuno na inengua washikwe na aibu na tendi ya wajajua wando unaniharibu na mwaka humo na watagua wakose wako watibu
wenipe mambo ya pwani ati mwenza kona nenge kanga moja begani uno ulifunge tenge mgubara mgupwani kama unaruka senyenge wanibinyie kwa ndani nitoke malengelenge
Saula
mambo ya weke adharani
Saula
kwani unamogopa nani
Saula
uya weke adharani
Saula
yeah kwani unamogopa nani
Saula
kama karakta umelamba dume wengine gara sabado
Saula
Tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo
Saula
Karona jiti ka Saula, kajikupa kwa kiwanja Kibichi bichi ka Paula, wakajala masanja
Wenipe nisivyo pewa, dini siraha ya dunia Nijone mwenye ngekewa, mafisi wajini dunia
Niposi usiogope, sauni fiche mobeto
Ae
Tena mashosi na waropokwe tujichimbie mageto
Ae
Unipe mambo ya pwani Eti mwenza kona nenge Kanga moja begani Kuno ulifunge tenge
Siku ya kufanyani Kinyozi kakosa wembe
Kule mtwara nyumbani Tunaitaga singenge
Saula
Mambo ya weke adharani
Saula
Ghetto Superstars Entertainment.
Funika kibakuli ifunua moyo wa fura. Sura za mafedhuli nyeusi fi zimewafura. Wasome kwanza kunywa garatia hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia litawavulula. Hani kuna nazi mini kamwetui tule walimbazi
yetu mapocho pocho.
Kisha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi Mwalitumwa geradhi,
mambo ya soko soko
Benzi sarafu, ina pande mbili
Shilingi ya maramara
Mwenge wewe bichwa mie
Shilingi ya maramara
Kidore juu, tuwaringishie
Shilingi ya maramara
Doli doli samwela
Shilingi ya maramara
Why you dem a say, nobody do know Yeah, you there, nobody do Take over my whole space Rock my white shirt Go dance, yeah, shock Anything for you, I shock Sometimes the body might be too lazy But when you call me, I go busy I'm a talk to the watcher Check your watcher Sometimes the pocket may be too low But when you call me, I go still show
My love for you You go pay me gun Cause I love you And I want to give you all my love If we argue Shelo, tell me long Tell me long
DJ Bunduki
Baby, Tarao Ina pande mbili Shilingi ya
mara
Teddy B
Matani nene wa dengu
Napenda sana mtumia
mbili Kuruka usise Wanja vipya ninakaribisha Wenye kura sasa insta na kesha Nikitafuta tena mabaya Nikisigia na mbata nataka Nalitafuta tena nalipa Wala silibi madeta Nikikopa na beta Wala siona gisoni Fungu la kumi Wangu hiyo ni story Nasubili jumapili sana
Ita unajua sina imani Japo ninaitikia amina Nasubiri ya gau kitenda kwanza Tio ni kubali Kama Yesu najua Na idadi ya vitabu najua Na yalipo makanisa najua Ila kuhuduria na shindwa
Oh kwa ibada na sinzia Sijui mududu kaingia Ila nikio nabia Nasikia kuchanga mka Oh kwa ibada na sinzia Sijui mududu kaingia Ila nikio nabia Sikia kuchangamka
niko na ubaya
niko na ubaya
bwana
nibadilishe
niko na ubaya
ubaya
niko na ubaya
ubaya
niko na ubaya
ubaya
niko na ubaya
ubaya
niko na ubaya
hasa ile parapanda ikipigwa wakizika na pia sirudi kosa maneno yananichoma binadamu ni maua ikipita wiki moja masikini na sahau kabisa oh kwa ibada na sinzia sijui mududu kaingia ila nikiona pia nasikia
DJ Bunduki the champion.
From January to December. Promise to love you. Always give up for you. It's nothing I won't do for you. Promise to love you. Always give up for you. It's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Oh, 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 mango. Put in for macho, I wanna be a jango.
Show. Nilambiwa kuwa elimu ni ufunguo, mbona nimesoma au nilonayo siwa mlango huo. Popote nazisaka chambi, shida zingejenga mwili ningeota kitambi. Madada wakitana unanyea kambi utawasikia, mwizi mwana gani uyo mvuta mangi. Hawa mabeste wa Afrika kuto kuigiza maisha fake uko insta. Chapana itafuta hila bado jalipa, nimiliki mazi msopa kama Vela Sidika.
Why me? Kila nachofanya kinakuwa zogo.
Nakutana na afande Siri nyamana nataka tukipande. Sina phone manze sinataka bambe. Tambia je home leo na lala rumande. Pese tunataka hizo brand new car. Wata kutu judge na vile siuka. Tulisarifa mtulibadilika. Tupatie chance tukajenge jina.
Kabla hata saa mbili wanasema gani sisi mwaka
jasa kupate do. Hiyo ni mori ukihaswa diukate ro. Hiyo ni ngori.
Nimeacha panganga na pambana na nangangana. Mana hawa mbanga wa shenzi sana.
Bado na haso sipata do.
Na mwaka jasho kagoro choka ya ko.
Na mwamu
la promoter pige simza show.
Salari ndi naleta temptation. Na makarao wana bado ataka tension. So utafuta kasabuni ukaspendi bunda kita bamba. Na mbio za sakafuni sio za punda.
DJ Bunduki
ziweke kwenye kisosi. Ladha kama asali atari atari. Tam, tam. Mapigo piko na kanga kwenye meza kwenye coach. Ladha kama asali atari atari. Tam, tam. Kama utaondoka nita lose control. Ukiwa mbali nita lose control. Jua zaidi yako misina. Wakuziba bingo lako sina. Mweza kusielewi chakanya shanchanganya. Changanya. Oh baby basi fanya.
Halo, halo.
Nipe kidogo, kidogo, utaniwa.
Halo, halo.
Basi fanya kidogo, kidogo, utaniwa.
Halo, halo.
Nipe kidogo, kidogo, utaniwa baba.
Halo, halo.
Basi fanya kidogo, kidogo, utaniwa.
Usanikalia kwa juu kwenye kichwa uko kwenye ubongo. Hujanita naitika nasaka mkongo. Usanivunja na maguu kubanduka na bako magongo. Wajamin mama sita. Masi tuwame mazese tende masaji. Napata lawa mapunguzaga miguno. Ukiungia nasi usizidishe miguno. Mweza kuzili wicha kazi kwa mchanganya. Changanya. Oh baby basi.
Halo, halo.
Ay, nipe kidogo, kidogo. Utani uwa.
Basi baby kikutume. Pendeza paka uboe. Na vile ume umika chini paka juu. Watakunya vidonge unye wifu. Kama na kujua lewe ilo vaibu. So kubali we upatwe na maswaibu. Akili umenifyatua mimi fyatu. Kwa marofi dope skariku. Chone chone. Kwa kuweza kumini zaifu. Najona bonge bonge. Unavyo nipenda nikikabili. Chone chone. Kwa kuweza kumini zaifu. Najona bonge bonge. Unavyo nipenda nikikabili. Bilinge bayoyo. Wako sioni kasoro. Umenichanganya nje. Sisemi pare kwa godoro. Bilinge bayoyo. Kwako sioni kasoro. Umenichanganya nje. Sisemi pare kwa godoro.
Atatuni seme.
Goli.
Nikeke wakua na wewe.
Goli.
sema wapi napotaka twende.
Twende, twende.
Kiwanja cha dana au tubadilishe pengine.
Twende, twende.
Nataka uwe na furaha wangu mimi twende.
Twende, twende.
Kimume mwenzako napatwa na mawenge.
Twende, twende.
Unavutia pande zote. Sanitake nini tena, tena. Kichogorori, kisura mdori. Baba ike nini tena, tena. Madini weko kote. Unamelemeta mama, mama. Unyole kichwani, nyuma jamani. Noma, bilinga bayoyo. Kwako sioni kasoro. Umenichanganya nje. Sisemi pale kwa godoro. Bilinga bayoyo. Kwako sioni kasoro. Umenichanganya nje. Sisemi pale kwa godoro.
Acha tu niseme
goli.
Ningejua kuwa na wewe
goli. Na ushindi wewe goli.
Usiri wako mbele
goli.
Acha tu niseme
na ushindi wewe goli.
Ningejua kuwa na wewe
goli.
Na
ushindi wewe goli.
Usiri wako mbele.
Kwamba ni kama kajoi. Aili ni woya mnafanana. Una undugu na Amisa Mobeto. Ona mi mnanichanganya. Zari, Elizabeth Maiko, na majei tunafanana. Tuna kapachino, tuwa tofautisha vigumu sana. Kwa mbali kama wema, kwa mbali kama joketi. Kwa mbali kama tanasha, kipi mwenyewe ujui ndo nakupasha.